sikuntakale mwenandi balitwa holwalere mitego chumbu sisankumu omukama kafananye kali ngandi bubi wenkajjukiro lwalero ekitibwa nkikuddiza tegulo gye ku mukwano gwo nze mukama wanzija ku lubongo kati ontuza n'abakungu wanerabiza emyaka kiri egy'okusinda bango baganyanga wano ne wali mujjana nnyina agende gyazaalwa bampisa bubi bangobera muli saalina mugaso gye baali nga yatonneewunyisiza laba mukama bontuusiza buniza abasekerezi abaayogera nga tisirina kye ndi sunze kabulyo mwagu saliranze kanebe manyi mbakuba kalyonso mikutu jona jogera kunze ababe nsalwa nga balwe sunze ululikomyo obulamu bwange naye wanzijayo mukama wasalira ensonga amanya mazima tagulirirwa wamma n'okutu kwokwo kutazibye eri esala entonotono mukasirise omukono gwo kutaimpawadde wandokolayo mukama okwana kuyimusa okwana okwana kusinza okwana kubino byompadde nesekwebaza
mpadde
okusomanga magero lwenzifunye zijja n'ebigambo naye wanjuna paka lwenamalako wakati mu mafumu g'ebigambo byabange bemanyi nakati bakola bukubirire okulaba nga nsaanawo kwokyantaasa